dillere ande duniyaru ajine imbe walde Allah 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 ko andere bone meden wajine imbe walde Allah dillere ande duniyaru ajine imbe walde Allah ko andere soende nyamdu ajine imbe walde Allah dillere ande duniyaru ajine imbe walde Allah ko andere chaade le wajino imbe walde Allah dillere ande duniyaru ajine imbe walde Allah basuno jawdi mada hade wajin go walde Allah dillere ande duniyaru ajine imbe walde Allah tata ide sare mada hade wajin go walde Allah dillere ande duniyaru ajine imbe walde Allah ita kulol duniyaru hade wajin go walde Allah dillere ande duniyaru ajine imbe walde Allah ta kulol duniyaru hade wajin go walde Allah dillere ande duniyaru ajine imbe walde Allah dille ande duniya wajine imbe walde Allah dillere ande duniyaru ajine imbe walde Allah tata mauni tare mada hade wajin go walde Allah dillere ande duniyaru ajine imbe walde Allah I Allah meden jawmu yide o yide imbe fo be kisa dillere ande duniyaru ajine imbe walde Allah I Allah meden jawmu endam o yide imbe fo be kisa dillere ande duniyaru ajine imbe walde Allah dillere ande duniyaru ajine imbe walde Allah dillere ande duniyaru ajine imbe walde Allah
Linjila bana matta windiridu Fast wall sappo e tatabol Yo nyalade majum Yesu wurti sare yehi jodi ha fomonde wendu ngam o wolwana yimbe yimbe dudde ngari ha mako ngam majum o nasti kombowal o jodi ton yimbe bo ndari ha fomonde wendu o andini be kuje dudde be baldi o wiibe
demo o yehi ngesa ngam o saka alkamari de o do saka awdi fere soli ha lawol tolli ngari tuptindi fere bo soli pellel ka e halesi dudaay awdi fudi law ngam lesi luggaay denange wadi wulindi di dayli ngam di wala dadi awdi fere fayen soli chaka ge ki e maundi be mari billindi amma awdi fere fayen soli do lesdi mbondi nafi wadi chammeje goddo don be gabbe temerre goddo be chapade joyego goddo bo be chapade tati
nden yesu wiibe fahin
mar noppi fu nana
bawo don pukara en gari ha yesu yamimo
ngam dume a wolwanta yimbe be baldi
o jaabibe
onon on kebi andugo sirriji laamu alla amma kambe be kebay ngam mardo kuje heban duddu masin amma laafudo majinan ko petu mudum ngam majum mido wolwana be baldi ngam be don dara amma be ngiata be do kedito amma be nanata be pamata bo banani annabaku Esaya gontiri ha mabbe o wi'i on nanan be noppi amma on pamata on daran be gite amma on ngiata ko dume ngam berde himbe be matata ko dume be cukki noppi mabbe be mabbi gite ngam ta be ngia ta be nana ta be pama bo ngam majum be tubata min bo mi hebata yam cin gobe amma onon barka latan to on ngam gite modon don ngia noppi modon bo don nana mi do wi'a on be gonga annabu e yimbe alla dudbe ngidno yigo ko ngioton amma be ngiaay be ngidno nanugo ko nanoton amma be nanaay to nane sifa bandol demowo go yimbe wobbe nanan habaru laamu alla amma be pamata kambe be nandi be awdi cholndi ha lawol ngam kalludo waran ittan ko awa der berde mabbe wobbe nandi be awdi cholndi ha pellel kaa'e kambe to be nani wolde alla be jabande law be seyo amma be ngala dadi be darto bakin sedda amma to billare e to nyange hebibe ngam dalla wolde alla be njofa nu'inki mabbe law wobbe bo nandi be awdi cholndi taka gi'e kambe to be nani wolde alla suuno kuje duniyaru estoji risku billan wolde man nderimata sam amma wobbe nandi be awdi cholndi do lesdi mbondi kambe to be nani wolde alla be pamande be badan nafuda wobbe cowi temerre wobbe chapade joego wobbe bo chapade tati
yo yeso wolwani be baldol fere o wi
laamu alla nandi be goddo mo saaki alkamar der ngesa mudum jemmare fere nde yimbe fudo daani ganyo mako wari saaki awdi gene chaka alkamari mako dilli nde alkamari mauni wari chammeje gene bo bangi huobe jawmo ngesa ngari mbiimo ya gordo na alkamari a awi der ngesa madana ko wadi gene bangi ton o wiibe ganyo am wadi dum huobe jamimo nden kam aidi min do fade na o jaabibe a ngam to non do fade on dofdan alkamari be maaje acce dum fu dum benda ha to sa'i codol wadi sa'i majum mi wi an sodobe kabbe gene ngulede amma alkamari kam mobtendi ha bembal am
yeso wolwani be bandol fere bo o wi
laamu alla nandi be gawel citta ngel goddo hoi awi der ngesa mudum ngel buri awdi ji fu famdugo amma to ngel fudi ngel buran ha koji goddi fu maunugo ngel latto lekki ha cholli ngara bada chabbe mudum do maaki
yeso wolwani be bandol fere fahin o wi
laamu alla nandi be ufnir dum dum debbo hoi wadi der kurori etir e tati jibindi kurori fu ufi
to kuje defu yesu wolwani yimbe be baldi o wolwanay be kodume sona be baldi ngam ha annabaku esaya gongda kanko o wi
mi wolwanan be baldi mi andinan be kuje chudide diga oyma diga duniya ru tagakano
nden yesu acci yimbe nasti sare pukare en ngari ha mako mbiimo
sifana min bandol gene der ngesa alkamari go
o wiibe
musaki alkamari kanko woni bi neddo ngesa woni duniyaru alkamari woni yimbe laamu alla gene dum tokkibe kalludo ganyo musaki de woni saydanu sa'i codol dum nyalade dargal sodobe bo dum malaika en bana be poftirta gene be ngula be yite bana non dum laatoto nyalade dargal bo bi neddo nelan malaika en mudum be ngurtina hallube fu der laamu alla be ngudina be der yite ha ton be boyan be kirinira nyiye amma sa'i majum dowtani be alla jayinan bana nangi der laamu babiraa mudum en mardo noppi fu nana laamu alla nandi be jawdi nyukkini der ngesa goddo tawindi nyukkini di fahin o sei masin o yehi o sori kuje mako fu ngam o soda ngesa man fahin laamu alla nandi be pilo dabdo luluje bodde nde o tawi luluri mbondi masin o yehi o sori kuje mako fu ngam o soda ndi fahin laamu alla nandi be jubawol ngol ngawobe ngubi der wendu ngol nangi liddi fere fereji nde ngol heewi be podi ngol hafo monde be ngurtini liddi liddi boddi be cakkidi der cilaje mabbe amma liddi di nafata be ngudini di der ndiyam bana non dum latato nyalade dargal bo malaika en garan cendan wodbe be hallube be ngubuto hallube der yite ha ton be boyan be kirindira nyije
yesu jami pukare en mudum
on pami kuje de funa
be njabimo
oho min pami
nden yesu wiibe
ngam majum ko moy modi bojo tawreta do tanido laamu alla nandi be jawmu sare gurtinando kuje kese e kuje kide diga nde sare mudum
nde yeso timmini wolwan go yimbe baldi di o ummi nokkure majum o yehi ha berniwol ngol o mauni ha mudum o fuddi andin go yimbe der sudu wajago yahudu en wonbe ton fu kaydini de bi
ha toyo hibi andal gal noy o wawri wadugo kayifiji di na kanko woni bi cehona na maryama woni dada mako na na yakuba e yusufu e yahuda ngoni der dirabe mako na na der dirabe mako rewbe bo don gondi be meden ha do na toy o hibi bawde banani
dum hadi be nuddin gomo den yesu wi ibe
be teddina anna bojo ko toy fu amma der wuro mako e der yimbe mako be teddintamo
yesu huwi kayifiji ha ton sedda tan ngam be nuddinaimo